know Mr. Sahani, the return most wanted. Or sit the queen, I got you.
Na furaha kwetu mpenzi, tusicheze tena na raha hii. Ishike mkono mpenzi, tuwaonyeshe mabadiliko. Tabasamu njia pekee ya kuonyesha tumeridhia.
Nishike mkono, 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 nishike mkono. Nipe kiss kwenye lips, pope hadharani kama vip. Basi vip, tuweki fimbo kama Nyerere. Venye tutabeba wao, batani kama mbefere. Ya nje ndani mabao, kipwani pwani mambo. Flani ujinga uke kando, mami dino mnitambo. Yose kama kigambo, haufanani na mademu wa Kerolite. Home tuna spend the night, we place kama ketina. Koba machizo wa kibolani, kujwa kwenye bege langu dinga. Tuke cruise down, mshiko juu ya dashboard. Traffic kuwa cool down, mikasi kwenye radio. Where I rest in peace man, lengo si watoto. Yapo kila make you cry.
Kwetu mpenzi, tusicheze tena na raha hii. Ushike mkono mpenzi, tuwaonyeshe mabadiliko. Tabasamu njia pekee ya kuonyesha tumeridhia. Tumeridhia.
Nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono. Nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono. Another day, another hustle. Hata njia ya mkato, baby, tutafika, tutatako. Michoro kama Picasso, miguu yote nitasko. So nitabasamu lako, nitahakikisha lina grow. If you go, then I go. Niki blow, utablow. Data, data, kama mchezo na zangu flow. Gacha, gacha, kama pendo na my blow. Tari kama skerekari, mbele nyuma siatari. High level mami turipa tutaji majani. Matawe juu hewani, langa rest in peace man. Kinecha Mr. Sahani, nami nitaipika hani.
Kwa kwetu mpenzi, tusicheze tena na raha hii. Ushike mkono mpenzi, tuwaonyeshe mabadiliko. Tabasamu njia pekee ya kuonyesha tumeridhia. Tumeridhia.
Nishike mkono, 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 nishike mkono. Any special for me time? You know I got you, 'cause you got me.